nabasuhuje bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mbahaye ikaze abatuye isi bizihiza umunsi wahariwe kuzirikana itangazo rusange ry'uburenganzira bwa muntu ryasinywe tariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 1948. Ikiganiro cy'uyu munsi kirashingira ku ngingo ebyiri z'iyo tangazo, iya mbere n'iya gatatu. Ingingo ya mbere igira iti abantu bose bavuka bafite ubwisanzure, bangana kandi bakwiye guhabwa agaciro no kubahwa kimwe. Bose bavukana ubwenge n'umutima kandi bagomba kubana no gufashanya bya kivandimwe. Ingingo ya gatatu yongeraho iti umuntu wese agomba kubaho kwishyira kwizana no kutarengana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirashingira kandi ku bikubiye mu nshingano za ONU yashyizeho umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana wizihizwa tariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 buri mwaka. Ni umunsi watangijwe mu mwaka w'1954. Muri izo nshingano umwana ateganyirizwa uburenganzira bw'ibanze 12. Ububiri bwa mbere buteye butya: buri mwana afite uburenganzira bwo kuvuka neza. Iya kabiri, buri mwana afite uburenganzira bwo kugira umuryango wuzuye, ni ukuvuga ababyeyi bombi. Izo ngingo uko ari enye muraza kugenda muzizirikana mu kiganiro muri isanga ku mateka y'u Rwanda. Iki kiganiro ariko ni umwihariko kuko cyerekana indi sura y'inkurikizi za kudeta zabaye mu Rwanda mu 1973. Ni umusaruro w'ubushakashatsi twabasezeranije. Ni ubukwe n'ibirori nyuma y'ibiganiro byabanje bimwe byagiye birangwa n'amayobera, amarira n'agahinda. Uyu munsi ariko ni umucyo ushashagiyemo amarira y'ibyishimo. Ni ubukwe ijwi ry'Amerika ryishimiye kuko habaye aho ubuhanga bwa siyansi ihanitse. Umwe mu batuganiriye atabigambiriye yamenye inkomoko ye. Kuri bamwe ni Noheli tubahaye iminsi mike mbere Noheli imenyerewe, ku bandi ni gihamya y'uko ijwi ry'Amerika ari mudatenguha. Ntitubatenguha kandi turabashimira. Aha ufashe umwanya wo gushima ababyeyi babyara bakarera. Ndashima n'abasubira ababyeyi bataratubyaye kuko umwana ni w'umuryango waguye, umwana ni uwatwetse, ni uburenganzira. Umudari w'ikirenga uyu munsi turawuha mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana wakoze amasaha menshi, ndavuga menshi, ijoro n'amanywa kugira ngo ibirori by'uyu munsi bishoboke. Nk'uko bisanzwe Veniste, ijambo iryo uhabwa urarisanganwa.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi ndifuza kugitangiza indirimbo mumaze kumenyera, indirimbo iha imbaraga na mizero abemera bose ko bagiye batagomba b'ibihe byose, basize inkomoko izabara inkuru iteka, bagasohoza ikivi icy'urukundo barazwe n'ababo. Bariho kugira ngo basohoze ikivi ababyeyi babo babaraze. Mwese aho muri hose, abazize amateka ya politiki y'u Rwanda, mwese mfubyi z'u Rwanda, abana b'u Rwanda, mu izina ry'ijwi ry'Amerika mbafashe mu mugongo. Mu bantu bafunzwe nyuma ya kudeta yo muri 73 harimo umwana winjiye muri gereza afite amezi atatu akiri mu nda ya nyina Agnes Kabarenzi, uwo twishe umukobwa mukobwa umwe rukumbi wajyanye n'abandi. Mvuga ko yinjiye muri gereza kuko yari umuntu agomba kubahwa nk'uko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'umwana ntibwubahirijwe kuko yafunzwe akiri mu nda ya nyina. Ariko dushimira Imana ko uwo mubyeyi yatahutajwe, atakubiswe, atimwe ibyo kurya ngo ndetse yanahawe uburenganzira bwo kujya kwibaruka ari kwa muganga aho yakurikiranwaga. Abari bashinzwe gereza ya Kigali mbashimire ko batatindanye uwo mwana akimara kuvuka bakamureka agasohoka bakamuha umubyeyi wamureza akamukuza.
Christine mubona bwa mbere nari nagiye kwa soko kuri Muyonzwe, icyo gihe mumuna wa mama ari we Anastasia Nyirahimana atashye azateruye akabebe atubwira ngo afite umwana nyine yari Christina wari wavutse. Turishima cyane kuko ndabyuka kuko nari mfite imyaka 7 n'igice, tukajya rero turwanira kumuterura ariko kuko twari tukiri batoya ababyeyi bakajya batubwira ngo nitubanze twicare ngo kugira ngo tutamukubita hasi ubwo bakamuduhari uko twicaye nyine.
Uwo mwana nyine yamwise Uwimana. Imana yaramuremye, iramurera, iramukuza, imusharaga amasimbi, iramuzamura, imugeza mu bushorishori, imuha gukundwa uko yakunzwe n'abamukunze, aramira batagira kerera nk'uko yaramiwe, arabyara araheka. Yabayeho azi izina rya nyina wamubyaye, ariko ntiyigeze amenya se umubyara, ntiyigeze ajya mu bandi ngo atara akavuga ati numvuga ndamubwira, ntiyigeze amuvuga ibigwi ngo abwire abandi ko nubwo atamufitiye amwigeze ngo ababwire inkomoko. Uwo mwana wa Kabarenzi ageze muri kaminuza bamubajije izina rya se ababwira ko atamuzi, baramukwena bati wavuga ute ko utazi so umuntu ungana gutyo.
Twarabanye kuri universite yababwiye ko atazi papa we, baramuseka cyane yibaza ukuntu umuntu atamenya umubyeyi we. Icyo gihe byaramubabaje cyane, yakundaga kubimbwira tuganira, ni ikintu cyamubabaje cyane ku mutima kuko akenshi iyo twaganiraga yambwiraga icyo kintu cy'uko kuba atazi papa we ari ikintu kimutera agahinda gakomeye, agahora abyifuza, agahora avuga ati ese koko ninde wambwira papa wanjye nkamumenya. Ati nakwishima cyane byibuze ndamutse menye papa wambyaye, ukabona ko aramutse amumenye byamushimisha.
Uwo ni Alice Yiribagiza wabanye na Dr. Christine Uwimana muri kaminuza, ni inshuti ye magara. Mukenye turamutumira mu kiganiro hamwe n'izindi inshuti nyinshi za Dr. Christine. Kuva natangira gukora ibiganiro ku nkurikizi za kudeta muri 73 mu Rwanda, namenye abantu bishwe nyuma yayo, bamwe nsigaye mbazi nk'aho nabayeho mu gihe cyabo. Ni naho namenye nyakwigendera Kabarenzi, uwo mukobwa namutinzeho cyane ni azi impamvu yafunzwe atarakoraga politiki, agafungirwa muri special nta cyaha yakoze, akicwa urubozo kugeza anogotse nyuma y'iminsi 52 atarya. Byatumye nibaza nka benshi mu bari ku isi bahuye n'amage niba kubaho bifite impamvu. Njye narashyize mbona ko impamvu ihari kuko Kabarenzi yari ibyaye, ahari yafite neza nk'imi yasizwe mu mateka n'abasizi n'abanditsi nka se Karama Kamvumba wavuze ko ukwibyara bitera ababyeyi neza. Kuba Uwimana yahaye Kabarenzi yarakuza atagira se byatumye ijwi rya Amerika yiyemeza kumufasha kumushaka. Ni inzira ndende namutumiye muri iki kiganiro uyu munsi, ndizera ko kirangira tumuboneye igisubizo yari amaze imyaka myinshi ategereje. Ndifuza kwakira muri aka kanya umutumire w'Imena Dr. Christine Uwimana, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Bwana Jeanice kuba wongeye kuntumira muri iki kiganiro ku ijwi rya Amerika.
Nanjye birashimishije kongera kukwakira no kuba wigoye kugira ngo uze kuganira n'abumva ijwi rya Amerika. Reka tukwakire mu ndirimbo.
Thank you.
indirimbo ya nyakwigendera padiri ya Agustin Bandahe twibuka neza niyo irimbiye kino kiganiro nyirizina. Dr. Christine, iyi ndirimbo ikwibutse iki?
Kuko nk'uko umaze kubivuga, iyo ndirimbo ni ya padiri Bandahe Augustin. Icya mbere riramunyibutsa cyane kuko padiri Bandahe ni uwo mu muryango wanjye, kuko ni mubyara wa ba mama banjye bombi, ni ukuvuga mama umbyara na mama wandeze. Kandi noneho njye nawe tukaba twaraganiraga cyane, twarakundanaga cyane. Imana ikomeze imwirukwe idashira kuko yitabye Imana. Icya kabiri, iyo ndirimbo inyibutsa amagambo ari aravuga ngo ntaranavuka warunzi, wowe ndagiye mu rwuri rutoshye kandi iteka wanyereza uruhanga rwawe, ubu no mu nyanja zitukura waranyambukije ugakomeza. Nsanga rero ayo magambo ahuye cyane n'ibyo njya mbwira Imana, kandi nifuza gukomeza kuyibwira. Iyo yandemye ikandinda kuva nkiri mu nda ya mama kugeza n'ubu ngubu.
Dr. Christine, uranyemerera ngo usubize inyuma mu mateka, amateka meza tega matwi.
Nitwa Tshishime Bernadette, murumuna wa Dr. Christina Uwimana, urubatsemba mu Bubiligi Arzenberg. Ubuto bwacu twakuruze, njye nabyirutse rwose numva ko Christina ari mukuru wanjye, kandi na n'ubu rwose ni mukuru wanjye. Dukundana, twakundaga gukina nubwo tutari dufite imyaka ingana, ariko twakundaga gukina cyane. Ndibuka ko rwose yanteye agati dukina ibintu ngo ari dogiteri. Inyuma nako kantu ndacyaga afite rwose ku kaboko ariho wantera urushinge, n'ubu tujya tubiseka. Ubundi rwose tugakunda no guceza cyane, tugaceza akanahumiriza rwose. Ni umukobwa akunda gusetsa no kwishima rimwe, ku buryo hari umuprofeseri wadutunguye iwacu wamwigishaga, nyine bigatangaza cyane nyine kubera ukuntu yari yatwawe arimo kubyina nyine n'iki byose. Ikindi numva ko mama wa Christina Kabarenzi nawe yari umukobwa ukunda kuririmba, hari bwo bishobora kuba byaragiye bikura gutyo mu muryango.
Nitwa Jean Claude Usangiza, ntuye mu Bufaransa. Kristi namye mubonamo kwa muganga, tuva tukiri abana bunaga zaba muganga, kuko yari umwana aniwe wahozaga abandi. Igihe twabaga twapanitse ibizami byatunaniye, abandi babonye amaze muri za interrogation, Kristi niwe usanga afata ku gihe cyajya gusobanurira abandi. Niwe warazaga dusobanurira akakumvisha ko gutsindwa rimwe atari iherezo ry'ubuzima, utsindwa rimwe ariko uzatsinda ibisigaye byose. Yari wa mwana kera uri hariya kugira ngo yakuraje abandi, abatera inkunga kandi abafashe gushikama ku masomo.
Nitwa Nkimana Venansi, ndi marene wa Christina, kandi ndi na tante we kuko umugabo wanjye ari nyirarume. Christina namumenye ari umwana muto cyane w'imyaka itatu, ariko uzi ubwenge buhebuje, wishima, uzi kwakira abantu, ushimishije, ufite umubiri mwiza usa neza. Akaba yarazi kuvuga neza, kuri iyo myaka yarazi gusubiramo isoni nde kazitunga utuntu dushimishije, akamenya kwakira abashyitsi. Agera akakubwira ati mbyinire, ibintu bimworoheye. Yarafite akaririmbo yakiriza abashyitsi kitwa Urukweto Mukadi, ari nako abyina, nuko azi kubyina, yarashimishije. Ikindi kintu rero cyari gishimishije nanone, Christina mu buto bwe, ubwo buto cyane wa mwana nyine usanga mu rugo ugiye mu biruhuko, nuko atagiraga isoni cyangwa ngo atekere yumve yikanze yikanga abantu. Ikintu yatinyaga mu isi mu buzima bwe nabonye atinya, yatinyaga imodoka yayibonije akavuga ngo iramurya. Ariko binarume ibyo byaje gushiza, ati irangi irangi nyine bakamuseka bati afite nyine ufite imodoka, yaragize akavuga ngo iramurya.
Wow, uwo Christine bavugaga uramwibuka?
Ariko ndamwibuka cyane rwose. Nagira ngo nshimire abantu bamaze kuvuga kandi banyibutsa utuntu twa kera dushimishije, birashimishije cyane. Ubundi mbona kenshi bavuga umuntu gutyo iyo yapfuye, binkoze rwose ku mutima cyane kuba ngize amahirwe yo kumva aba bantu bamaze kumvuga bamvuga neza nkabumva nkiriho. Nagira ngo mbizeze ko ikiduhuza gikomeye cyane kandi ko nzakomeza kugisigasira. murakoze
mukomeje kumva ijwi rya Amerika ikiganiro kihariye ikiganiro twahariye ishami ryashibutse kuri nyakwigendera Agnesi Kabarenzi kubatarakurikiranye ibiganiro byacu kuva bitangira Agnesi Kabarenzi yari afite imyaka 24 muri 73 yakoraga mu bitaro bya Sashka i Kigali yari amaze imyaka 2 yarangije mu ishuri mbonezamubano rya Karubanda nyuma ya kudeta y'umwaka w'1973 73 yakuyeho ubutegetsi bwa perezida Gerigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa General Major Juvenal Habyarimana yafunzwe nta cyaha yashinjwe ngo aburane atsinde cyangwa atsindwe yafungiwe mu rutumvi ngoma muri gereza idasanzwe ya Ruhengeri yayigwamo kimwe n'abandi bari kumwe bose bari abagabo ariwe mukobwa rukumbi bari 60 abenshi baduhaye ubutumwa bahamije ko bishwe n'inzara nta kindi baryaga uretse ukwizera kwabo bafatanyaga gusenga bagifite umwuka Kabarenzi agatera isengesho niwe washizemo umwuka nyuma y'abandi nyuma y'iminsi 52 uwo yasize yamuragije Imana amwita uw'Imana Imana yamushyize mu maboko y'umubyeyi w'impuhwe nyinshi uwo ni nyakwigendera Anastasia Nyirahabimana wareze Dr. Christine Uwimana nababwiye ko Dr. Christine yatswe uburenganzira bwe bw'umwana n'ubw'umuntu ataravuka akiri mu nda ya nyina ikigaragara n'uko ariwe mfungwa ya mbere yari ifite iminsi mike y'ubuzima yahohotewe na Repubulika ya kabiri igiyeho ibyo ni amateka tugomba kumenya indirimbo ikivi ya nyakwigendera Rugamba Cyprien turi kumwe na Dr. Christine Uwimana iyi ndirimbo yo ikwibutsa iki
ya cyakora mu nyihanganire muri iki kiganiro ashobora kuza kugira amarangamutima menshi ariko turimo turavuga ibyiza donc na amarangamutima y'ibyiza n'ibyishimo
ntiwitangire ntiwitangire naza turayashyira
iyo numvise rero indirimbo ikivi ya Rugamba Cyprien ivuga iti urumve shami nashibutse icyo kivi ni icyawe ubu ngo hariye kucyusa tuzase nanjye kandi urenzeho usumbe nibuka amagambo ya nyuma mama yambwiye ajya kwa muganga mama ni umuntu wakundaga warwaraga cyane noneho mbere yuko ajya mu bitaro aho yaguye yaramanuriye ariko sinamenya yuko ari bwo bwa nyuma arambwira atugiye wiga gukora ibintu byose ambwira ko nta kazi k'abagabo cyangwa k'abagore kabaho ko mu kazi ngomba kumenya ubwenge bwo gutegura ibintu nkabishyira ku murongo ngo kugira ngo bitambane byinshi iyo magambo ya nyuma yambwiye ntabwo nigeze nongera kumubona iyo nyibutse rero iyi ndirimbo iyo nyumvise bita numva ari nkabyo yambwiraga nawe kandi Imana ikomeze mwakire
ndifuza guha ijambo abantu bazi uwo mubyeyi uvuga wakureze nyakwigendera Anastasia Nyirahabimana umubyeyi wawe ndahera ku mukobwa we Bernadette Tuyishime
mama Nyirahabimana Anastasia ndamwibuka kuko ari umuntu wakundaga kugira urugwiro cyane no gukunda guseka agakunda no kutujyana ahantu hose habaga habaye ibirori cyangwa se tukajya gusura akunda gusura abantu
muri buka inshuti magara ya Agnesi Kabarenzi biganye Cecile Mukabiganda yari mu kiganiro cyo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 ari mu baje kwakira Anastasia Nyirahabimana avuye kuzana Christine Uwimana i Kigali aratwibutsa icyo gihe
uwo mugenzi umunsi yamuzanye yari muyunzwe tumenya ko umwana yaje tujya kumureba yari yari akana gatoya yagaragaza n'ukuntu gatoya rwose kadufite amasatu yo mu nsi turamwishimira twahise tubona ko nyuma rimwe adushyize urwibutso
nitwa Hitimana Venansi ndi marene wa Kristina kandi ndi natantewe kuko umugabo wanjye ari nyirarume abavyeyi bareze Kristina barabavyeyi beza bazi ubwenge bamukunda cyane ariko kandi bamuha n'uburenganzira inshuro ya mbere yagiye mu ishuri ni twebwe twamushyizemo kuko yari yarize ngo tujyane aho twakoraga tumujyana mu ishuri ariko nka kumwe umuntu ajyana umwana muri materineri na materineri zabagaho umwana yari atangira ishuri ataragira n'imyaka itanu ngo yari afite ubwenge umugabo wanjye agiye kumwumvira amanota asanga yabaye uwa mbere biramutangaza ariko ko twagombaga kwimuka yakomereje ishuri imuyunzwe ubwo rero Karawidi yane tumugarutseho na Anastasia umwana bamuhaye ubwenge bamuhaye urwo rukundo rutuma ashobora kugira ubwenge atadindira Karawidi yane yari umubyeyi mwiza witonda ucishije make ariko uzi gukunda uhora aseka udahungabanya abana nyine ku mwana wamubwira ngo so arakwica ashwira iyo ntabwo byabaga kwa Karawidi yane nanone ntabwo bari babajeye ntabwo yari umwana uruhije kurera Kristina kimwe na murumuna
ubwo butwari bavuga ku mubyeyi wawe Nyirahabimana Anastasia nawe wabumbonyeho nk'umwana
cyane rwose mu ijambo rimwe navuga rimuhwanye n'ibyo yakoze ni intwari ikinyarwanda baravuga ngo umwana apfa mu iterura iyo mbitekereje mu mateka yanjye nsanga ari byo kandi uko mbibona mu kazi nkora ko gusana imitima nsanga ari byo urukundo ruhabwa umwana ukivuka mu myaka ye ya mbere rurakomeye cyane kuko nirwo ruba umusingi w'uko umuntu azamera mu miterere ye mu mibanire ye n'abandi no mu kuntu akemura ibibazo bye mama wandeze yari intwari yari umugabo nk'uko mu kinyarwanda bishatse kuvuga ndakeka yari umuntu ugira imishinga kandi akayishyira mu bikorwa yari umuntu ugusezeranya ikintu kandi akagikora yavugaga icyo atekereza nta buryarya rwose ntiyahangayikishwaga ngo baragira ngo iki baravuga ngo iki yari umuntu wiyoroshya cyane yari indahemuka ntiyataga umwanya mu bidafite agaciro kandi yagiraga ukwihangana gukomeye kuvuga rero ko yagiraga urukundo byo sinabitsindaho kuko ndiho kubona umukobwa we nk'umuntu utarashaka utarabyara yiyemeza kurera uruhinja umbabarire
komera fata igihe cyawe
ni igikorwa cy'indashyikirwa sinshidikanya ko ahari areba na murumuna wanjye kandi sinshidikanya ko Imana yamugororeye ko ari kumwe nayo
hamwe nabumva ijwi rya Amerika turakwihanganishije wowe na murumuna wawe Bernadette Tuyishime
Washington ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika cyane abanyarwanda kera mama umbyara yajyaga mbwira ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa nubwo bwose Dr. Christine Uwimana tarafite se umubyara yagize ese wamureze amukunda yitwa Nyangezi Claudiani yitabye Imana mu mwaka w'1994 abana benshi bakuranye na Dr. Christine bari bazi ko Nyangezi ari we se bazi ko Anastasia Nyirahabimana ari we nyina dore abamuzi uko bamwibuka
nitwa Mukantwari Alfonsina nkaba ntuye mu kagari Kabibare akarere ni Gasabo narezwe iwabo wa Nyangezi Karabudiyani ubwo ni kwa Masenge Karabudiyani twarareranywe yari mukuru kuri njyewe ariko wabonaga ari umuntu ugwa neza ari umuntu w'umusore utecetse mbese ibyo yakoraga byose yabikoranaga ubwitonzi kandi ubwo bwitonzi ahantu bwaturutse ngira ngo ni no ku babyeyi be ariko yiyongereyeho no kwiga yari agoronome wa komine Masango yari yarize yarakoraga yari umuntu ukeye kandi ugira umutima mwiza yamye afite Kristina nk'umwana we mukuru na Tuyishime Nyangezi yamufashe neza yamureze nk'umwana we twaje kumenya nyuma ahubwo ko atari umwana we ubundi twabonaga rwose ari umwana we ukurikije uko yamufataga kandi koko yari umwana we yamufashe neza aramwigisha ngira ngo no mu ishuri ntabwo Kristina yigeze abona uwa kabiri niko nabivuga yari umwana uzi ubwenge yamye abo wa mbere aho muherukira iga primaire muyunzwe agera muri secondaire ere na université nkeka ko yabaga ari wa mbere yari umwana wabonye uburere buhagije kandi uburere burimo urukundo ntabwo ari uburere gusa byo kurera ariko byari uburere buvanze n'urukundo
papa wanjye nyangezi Claudiane we nawe ni umuntu wari utuje tajya atera amahane ubwoba cyangwa abana n'iki mwibuka ko yari umuntu iteka waduhanaga atubwiza urukundo rukabije ntabwo nibuka ko hari igihe yenda yaba yarigeze ku nyaha afite amahane cyangwa iki
Dr. Christine wibuka ute papa wawe nyangezi
papa wanjye nyangezi Claudiane ndagira ngo mbanze mvuge ko papa wanjye yandeze kuva mfite imyaka itanu amaze gushyingirwa na mama wandeze mbere yaho ariko habayeho abandi bapapa bo mu muryango banyitayeho cyane ntakwibagirwa uwa mbere ni sogokuru Juvenali kubyara mama Anastasia kirakana gato n'abagiwe kuko mama niho yarari akiri umukobwa yarankundaga cyane rero njya byimbuka rwose ukuntu twabaga turi kumwe mugenda inyuma ndakantu kakana gatoya afite igikote kirekire ari mu nka ze no mu mirima ye akampa amata n'ikijumba undi mupapa wanyitayeho cyane ni musaza wa mama wandeze Joseph Fitimana yambere umubyeyi ukomeye nisanzuragaho tugakina tukaganira kandi yanyitayeho we ataranabyara ngira n'igihe cyo kuri we ndi umwana wabo rukumbi arandetesha Imana nawe imuhire ukuri idashira tugarutse kuri papa wanjye nyangezi rero nk'uko bamaze kubivuga yari imfura koko imfura nka kumwe mu kinyarwanda bakunze kubivuga imwe musangira ntigucure mwajya inama ntikuvemo waterwa ikakuburira wapfa ikakurerera wasonza ntiwibe waba ukize ntusuzugura ukene yari umuntu utuje cyane uvuga make ugira ubuntu nta na rimwe yigeze ambwira nabi cyangwa ngo amputaze cyangwa ngo amputaze murumuna wanjye yahoraga arata udukobwa twe twombi ari two njye na murumuna wanjye tuyishime abaratira inshuti ze yagiye hakiri kare yagiye tukimukeneye agenda nawe ahohotewe n'umuryango we hafi ya bose mu mahano yo muri 1994 Imana ikomeze imwakire imugororere kandi nawe ndizera ko ahari areba abakobwa be babiri kandi abishimiye nk'uko yakundaga kubivuga mwana imwakire nawe
mama wawe Nyirahabimana amaze kwitaba Imana wari ufite hafi imyaka 16 wabaye uwande
mama wandeze amaze kwitaba Imana kuva nyine nari nongeye kuba imfubyi ariko harabakomeje ako kazi ko kunyitaho mu muryango ariko nanone hari ukuntu nahuye n'ubuzima bukarishye gusa amahirwe ni uko nari narubakiwe wa musingi ukomeye kandi nanone ko Imana yongeye gushyira ku nzira yanjye abandi beza nshima cyane bo mu muryango ndashaka no gushimira cyane abarimu cyane cyane umwarimu wamfashije anyigisha muri secondaire mu by'Imana kandi ngo yari azi mama anyesi umwarimu yabonye ko ntameze neza n'amanota agabanuka ko ni ikintu kitari gisanzwe akabona nigunze ku ishuri nabyo ni ikintu kitari gisanzwe ambaza impamvu aranyumva hanyuma nyakiriwe n'umudamu we bampa amata bambwira ko nzajya njyayo uko mbyifuje yitwa Joseph Sibomana nawe kandi yitabye Imana muri imyaka ya nyuma Imana imwakire ndashima cyane umudamu ukiriho witwa Restuda utuye mu Rwanda
Abanyarwanda baravuga ngo umwana apfa mu iterura abana mwabyirukanye mwiganye babwiye ijwi rya Amerika kuwakuze uri umwana wishimye abandi bakubona bakifuza kumera nkawe ndifuza kukumvisha uko bamwe muri abo mwiganye bakwibuka
nitwa Ingabire Kalisa mu gihugu cy'u Faransa ndiranye na Christine Mutimana ku ishuri nge nahageze bari mu mwaka wa kane ubwo Christine akaba ari wa mukobwa ufite ubwenge urangwa n'ibyishimo akagira urukundo rwinshi ndetse Christine agakunda ubuzima akabuha agaciro akaba ari umuntu ukunda gusenga ndetse no kuririmba aho aba ari hose yakunda kuririmba ari mu makorali
nitwa Alice Iribagiza Dr. Christina twarabanye iruhande ibutare kuri universite. Christina yakundaga abantu cyane, akagira impuhwe, ukabona afite ubumuntu, ari umuntu uri sincere cyane, ukabona afite susi y'abantu, cyane cyane abana b'imfubyi ndetse n'abantu batishoboye.
Ndifuza kongera guha ijambo inshuti zawe Magara, Alice Iribagiza na Jean-Claude Rushangiza. Bazi ukuntu kutamenya umubyeyi wawe byakubereye umutwaro uremereye, tubumve.
Nitwa Jean-Claude Rusangiza, ntuye mu Faransa. Twaganiriye byinshi w'Imana. Umurebye ukuntu hari umwana uhora aseka, wakeye, yishimye, nta naho wahera icyo kibazo kimubaza. Nta nabwo ntigeze rero agitobora ngo akivuge, akibwire uwo ari we wese. Gihe yabimbwiye turi bakuru rwose tumaze kubaka, nibwo yambwiye ati burya uzi ko wa mubyeyi burya uzi atari we mama, ari mama wacu wageraga. Ubwo rero ntabwo nize mubaza ku kibazo cya papa we. Ikibazo cya papa we tukivuze hashize imyaka itagera ku icumi.
Ikibazo cyo kutamenya se mwigeze mukiganira, yigeze akubwira ko kimubabaje?
Ntabwo yagitindagaho, kuko yambwiraga ko kugeza n'uwo munsi ababajwe karatewe inkimba no kutamenya mu by'ukuri undi mubyeyi we wa kabiri. Ntiyigeze amumenya, ntawashatse kumumubwira. Yakoze ibyo ashobora byose ngo abimenye, ariko abura aho atangirira, abura intangiriro y'inzira, ari imirasire inkingi.
Ikintu yambwiye birumvikana cyagombaga kumushimisha ni ukumenya umubyeyi we, ni ukuvuga papa we. Mama we nakubwiye nyine ko yamubonaga ku mafoto, ariko icyari kumushimisha nyine yahoraga ambwira ati byibuze yiba nari mbonye n'ifoto ya papa nkamenya uwo ari we, kuko birumvikana nyine ko atigeze amumenya nkamenya n'uwo ari we. Yambwiraga ko icyo kintu cyamushimisha cyane, kandi koko birumvikana nk'umuntu wese utarimenye umubyeyi we biba ari ikibazo gikomeye.
Dr. Christine, hari icyo wongeraho ku byo Alice Iribagiza na Jean-Claude Rusangiza bavuze?
Nibyo koko, nari nzi izina rya mama wambyaye, ariko mu by'ukuri ntamuzi nk'uko nabivuze mu kiganiro cyahise ku ya kane z'ukwa cumi, kuko ntago bashoboye kumbwira uko yari ameze, ariko byibuze nari nzi uko yitwaga, nzi n'ahantu nakura ifoto ye. Ku byerekeye papa wambyaye, nta zina nari nzi. Muri make nagiye mbwirwa ku buryo butandukanye ibyerekeye papa wambyaye, nari mfite uburyo nka butatu bunyuranye. Urumva rero ko nabaye mu rujijo imyaka myinshi. Namwe nimwibaze aho umuntu hose agenda yandika kuva akiri mutoya kugeza ari mukuru, ndengeje imyaka 40, aho umuntu yandika amazina y'ababyeyi be, amazina ya papa, amazina ya mama. Ahari izina ry'umubyeyi wanjye hari handitseho kugeza na n'ubu ngubu yuko uwo muntu atazwi. Urumva rero ibyo bintu ntabwo ari ibintu byari binyoroheye.
Birumvikana. Twibutse abatwumva ku mateka y'u Rwanda, kandi mutwumve neza, si Dr. Christine wenyine wabayeho atazi se umubyara. Abantu nkawe ni benshi mu Banyarwanda, kandi turabihanganishije mwese abatwumva, ni amateka tubana nayo tutazi icyayateye.
Ikiruta dusatse inzobe dusatse ngure
ni radio ijwi ry'Amerika. Ikiganiro muri Isanga, abaduteze amatwi muri aka kanya, ndifuza kubasaba kumfasha mu kantwaza ubutumwa ngiye guha Dr. Christine Uwimana. Abantu benshi barakumvise mu biganiro bakakugirira impuhwe, abantu bababajwe no kuba warabaye imfubyi ko nyuma y'imyaka 47 utazi papa wawe. Nagira ngo mbabwire ko nyuma y'ubushakashatsi twakoze tukifashisha ikoranabuhanga mu bya siyansi bipima rikamenya amasano hagati y'abantu, Dr. Christine Uwimana, ufite papa wawe uzwi. Nguhaye ikaze mu muryango w'abana bavutse bakamenya ababyeyi babo, ni mumfashe musangire na Dr. Christine icyo ijwi rya Amerika ryagezeho udifatanije namwe ariko cyane cyane n'abagize umuryango we mushya ndetse n'abakoresheje ubuhanga muri siyansi kugira ngo bigerweho ndifuza gushimira ikigo Unité de Génétique Forensique y Lausanne mu Suisse kubera akazi bakoranye ubuhanga kandi bakageza kuri banyiri ubwite ibisubizo mu gihe twifuzaga ko cyahura n'iki kiganiro twari twateganije kuri uyu munsi. Izo ngoma ni wowe zivugira Dr. Christine kuri uyu munsi, nibwira ko udasanzwe udasa n'iyindi, iyo nkuru uyakiriye ute?
Fite amarangamutima menshi rwose. Venice uravuze uti ngo uhaye ikaze mu muryango w'abana bavutse bakamenya ababyeyi babo. Kuri njyewe ni nk'aho nongeye kuvuka. Mfite rwose amarangamutima menshi. Iyo umuntu afite amarangamutima menshi abura amagambo yo kuvuga ngo abe yasobanura ibyishimo mfite kuri njyewe.
Mbwira, igihe wari ufashe urupapuro rw'ibisubizo wumvaga umeze ute?
Cyagiye rwose ni igihe ntazibagirwa. Ubu ngubu hari itariki yagiye mu mateka yanjye, ni itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 2020. Ndabyibuka mfashe urwo rupapuro ntararufungura, mbonye yuko nyine ruvuye aho ngaho babipimye. Nahinze umushyitsi cyane, numva ngiye kwikubita hasi. Noneho ndagenda ndiherera ndavuga nti inga mbanze ndusome njyenyine, hanyuma abana nze kubabwira nyuma. Nuko ndabisoma ibyo bisubizo menya icyavuyemo.
Dr. Christine, umwana wese ndabyemera agomba kumenya havuka. Nawe urabizi, wari umaze imyaka myinshi utazi papa wawe. Utekereza iki ku bana bakura batazi base?
Rwose abana bakura batazi base nanjye nababayemo. Noneho ngiye gutangira kubivuga mbishyira mu mateka yahise, kuko ubu ngubu nzi data. Ntekereza yuko ari igikomere kitakagombye gusuzugurwa. Ndifuza hano kubwira abana bose bavutse batazi base, kandi barashoboraga kubamenya ngo nibakomeze bagerageze, begera ababakuriye bababaze. Ni uburenganzira bwabo, kandi n'amategeko mu by'ukuri arabivuga. Ni igitangaza kuko ubu nshimishijwe cyane no kubwira abanyumva no kubwira abo bana bose ndimo kubwira yuko ndi umukobwa wa Kabarenzi na nyiri wakwe. Birashimishije cyane kubivuga, kuko ntabwo nifuza yuko bikomeza kugenda bivugwa mu matamatama cyangwa ugasanga n'abandi bavuga ibindi. Numva rero ari igitangaza gikomeye, kandi basaba mwese yuko mwafasha rwose gushimira. Ntabwo kandi nibagije n'abandi bana badafite uburyo bwo kuba bamenya base, kuko igihugu cyacu cyanyuze mu magorwa menshi. Aha ndatekereza abavuye ku buryo bw'ihohoterwa ba mama babo batazi n'ababahohoteye abaribo. Ndifuza kubwira abo bana ko nta soni cyangwa ubusembwa bakagombye kugira, kuko twese twibona twavutse nta ruhare tubigizemo. Nimukomere kuko ako kababaro gafite uburemere bwinshi kandi ndakaje.
Urakoze cyane Dr. Christine Uwimana, ugumane natwe muri kino kiganiro twaguteguriye cyihariye. Nzi ko muri benshi mwifuza kugaragariza Dr. Christine ko mwifatanije nawe mu byishimo. Ndaha ijambo bake kubera igihe gito dusigaranye, ndahera ku mukobwa we w'imfura.
Nitwa Uwiringiye Mahoro Ange Christella, njye imfura ya mama, njye na musaza wanjye na murumuna wanjye. Twifuje kuvuga ukuntu twakiriye ko mama yamenye izina rya papa we wamubyaye. Mama yaduhamagaye ngo tuze muri salo atubwira inkuru nziza. Atubwira yishimye cyane ko ibisubizo bya test ADN byaje. Aratubwira ngo ni inkuru nziza, wumvi papa wambyaye wari we. Yaratweretse urwo rupapuro yanditseho, bigaragara neza ko ahuje papa n'uwemeye gukora test. Nyuma y'igihe kinini yamaze yibaza ategereje, twamubonye aruhutse kandi afite amarangamutima menshi. ntabwo twigeze tumubona afite amaranga mutima angana gutyo. Ubwo yadutekeye ibiryo biryoshye, akunda guteka ibyo mu Rwanda, hanyuma tubanabyina. Ese twe twarishimye cyane kuko n'ubwa mbere tumenye izina tukanabona ifoto ya sogokuru ubyara mama. Murumuna wacu afite ahantu yanditse amazina n'amasano y'abo mu muryango, ariko hari ahantu handitse ngo nabwazwe. Ubu byatumye noneho yandikaho izina rya sogokuru wacu. Murakoze cyane gufasha mama kumenya papa we.
Kristela, urakoze cyane gushima. Reka none twumve ubutumwa bw'umufasha we Marc Pidou.
Chère Christine, Madame de cœur.
Christine, rukundo rwanjye, igihindoro yanjye yahuye bwa mbere ni yawe. Natangajwe n'uburanga bwawe, ariko sinari nzi ko ubwo buranga bubumbatiye roho nzima itarashize kuri ibyo wanyuzemo. Umuzungu nkanjye umusubiza atakwibaza. Kuva muri gereza aho mama wawe yakurwanyeho atizigamye kugera ku musozi wa Vergene Blanc aho dutuye ubu mu Suwisi, wanyuze mu nzira itangaje. Igishimishije ni uko wahuye n'abantu wuje neza nk'ababyeyi ba kureze banyogosenge baso wanyu bakwitayeho bakakuraga urukundo. Ndabashimira n'Imana yatumye inzira zacu zihura. Hashize imyaka itanu nkugenda iruhande, mfite ishema ryinshi kubera ko uri umufasha w'ikirenga. Muri iyo myaka yose wambwiye ibyakubayeho, kandi ndibuka ko wambwiye ko kenshi wifuzaga kuba wagira ifoto ya papa wawe kugira ngo uyishyire iruhande rw'iya mama wawe mu cyumba cyawe ikambere.
Dans ta chambre, tout près de toi. Cependant, ce père était inconnu, et joyait dans tes grands yeux de génisse toute la tristesse.
Gusa rero uwo mubyeyi ntiyari azwi, nabonaga mu maso yawe y'inyana umubabaro w'umwana w'umukobwa wifuzaga kumenya papa we. Havugwaga byinshi, ariko hari igihe cyagumaga bashaka kubimenya. Gusa ukuri guca mu ziko ntigushya, igihe kiragera kugatsinda. Nishimiye ko washoboye kubona igisubizo wari ukeneye, ukaba ushobora kwatura ukavuga izina rya papa wawe kimwe n'irya mama wawe. Aho bari ababyeyi bawe bafite ishema batera kubera ko uri umubyeyi w'igitangaza urera abana batatu bashimishije. Uri umuganga wuzuye, wemewe, uratwa, ufasha abakomeretse gukira ibikomere baterwa n'ubuzima cyangwa se ubundi bwa muntu. Ndagushimira igihe cyose twasangiye. Icyampa nkaguhora iruhande igihe cyose ahariho hose.
J'aurais voulu te rencontrer toujours, n'importe quand, n'importe où. Ndagukunda.
Iyo ndishimye cyane cyane bimwe bikabije. Iyo nkuru rwose irashimishije cyane, kubera ko rwose Christina ni mu rukuru wanjye twarabyirukanye, ariko aho tumariye gukura naje kumenya ko mbese tutavindi imwe mu nda ya data na mama. Nawe icyo kibazo agahora kibaza kuko yamenye mama we ariko ntamenye papa we. Ibyo bintu bikamubabaza cyane, bigahora bimushengura. N'ubu rwose ni ibintu byari byaramukomerekeje umutima cyane, ku buryo birashimishije cyane kuba icyo kibazo gikemutse nyuma y'imyaka myinshi. Mboneho rwose gushimira mwebwe mukora icyo kiganiro, mukaba mutugereje kuri iyo nkuru. Nanjye rwose ndumva mbyishimiye Christina, ndakwishimiye cyane. Dufatanyije ibyishimo nk'uko n'ubundi dufatanye ibyishimo, tugafatanya n'umubabaro. Rwose iyo nkuru irashimishije cyane, kandi n'abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo bebe buhamya ko igihe iyo kigeze ukuri kujya haboneka, kandi umuntu rwose agashyira umutima hamwe. Nubwo nyine tuba twararezwe tugahabwa urukundo, ariko kumenya aho umuntu akomoka mu by'ukuri ni ibintu by'ingenzi kandi biba bishimishije.
Ubutumwa ni bwinshi, ubutumwa ni bwinshi. Hari umuntu ugukunda cyane wahamagaye Ijwi rya Amerika adusaba ijambo, turarimuhaye.
Reka nta kindi navuga kirenze kuvuga ko nishimye cyane. Nitwa Rutayisire Yohani, uwo ni umwana wanjye rero ndi se wabo, duciye kuri mama we. Ubwo rero uwo mwana yari ategereje kumenya papa we baramuzi amaze kumumenya ubure turishimye cyane kuko twese tugiye gusangira tumenye neza amerwe neza icyo namubwira gusa nuko tumwakiriye mu muryango kandi yarahari nyine nanone tushimire nanone uwamuhaye ku uburyo bwo kumenya se uwo ari we ibyo nabyo ntabwo twabiceceka rwose turabishima nta kindi ntashobora kuvuga se ibyishimo umuntu ashobora kubivuga atya gusa mu magambo make reka icyo byiza si ukubiceceka ariko ni ibintu bidashobora kuvugwa mu magambo makeya
muri make y'ibyishimo byakurenze
nibyo rwose nibyo byose ariko rero birangenze ahasigaye gusa ni uko nyine ubwo ngubwo mu buzima buri imbere yacu tugira dutya tugafata uwo mwana tukamujyana imuhira kuko nicyo yari ategereje nicyo natwe twari dutegereje kuko ntabwo twari tuzi ko papa we ari wo tumaze kumenya n'uwatekerezaga ko ari we ubu ngubu arabyemejwe rwose ubwo rero tubyishimiye
urakoze cyane natwe turagushimiye ku ijwi ry'amerika
ndabigi washimira mwebwe mwatumye tubigeraho tukamenya uko biteye ubu ngubu sinari mbizi ubu rero birashimishije uwo mwana rero nawe yishimiye twishimane
igihe wigaga i Geneve mu Busuwisi hari umuntu wakwakiriye akubera umubyeyi umubera umwana nawe amaze kumenya inkuru nziza yohereje ubu butumwa ni Evelyn Merlash
Christine, il y a longtemps, tu m'as fait un très joli cadeau pour mon anniversaire.
On partage et quelque part je te remercie Christine
Christine
nishimye ko nawe bashoboye kuzuza igisekuru cyawe kubera ko wari ubuzima bwamumenye ndibwira ko iki ari igihe cy'ibyishimo utangiye
turi mu rwanda sorry reka tunyarukire mu rwanda twumve ubutumwa bwa Cecile mu Kabiganda tubone kujya mu Faransa tumve ubutumwa bwa Venancia Hitimana
mwana wanjye Christine ndakwishimiye cyane kuba ikikuzaga ku mutima cyarashoboye kugerwaho nifatanyije nawe mu byishimo kandi kuba byarakunze ndizera ko umuryango yashoboye kubona niba uwo mubyeyi yarashoboye kuboneka ndizera ko no mu muryango urambuye ni ukuvuga aho uwo mubyeyi wawe papa wawe yabonetse ntabwo ari umuntu wenyine udafite abandi bavandimwe ndizera ko nabo bizakunda bigasigara ku mutima
Christina rwose iyi nkuru irashimishije cyane kuko twari tuyitegereje kuva kera aho watangiriye kubivuga kubitubwira tukabyumva ko bibabaje uba utari uyizi ubu rwose birashimishije ku buryo buhebuje numvise mama wawe yarakoze akazi aho tumenye yuko byamugendekeye yakoze akazi mu ijuru ibitari bizwi biramenyekana kandi biza ari ibyishimo byawe ikindi nakongeraho kandi mbwira n'umuryango wanjye nuko Christina twamwishimira cyane kandi tukazirikana na nyinshi mama we uko yabaye umumaritiri akaba ubu twamwambaza nk'umutagatifu wo mu muryango wacu kuko rwose biragaragara ko yakoze akazi aho ibi biganiro bitangiriye twaramuvuze turamuvuga kandi turamwambaza na Christina nk'umutagatifu none icyari gisigaye ku mibereho ya Christina yagombaga kumenya ndabona yarabigize mu ruhari.
Madame
Nanje Felicita Kabanda, nk'umubyeyi nishimiye kumenya ko ikibazo Christine yibazaga ku mubyeyi we cyakemutse. Imana yakoresheje abantu batandukanye, ikoresha ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyashize yari yamusezeranije ko izakomeza kumushakishiriza, none umuti wabonetse. Ni ukuri intimba yagendanye igihe kirekire, imyaka myinshi, imyaka yose mbese y'ubuzima bwe, kibonewe igisubizo. Kuko uyu munsi twishimanye nawe kumenya ko se yamenyekanye, kandi rwose ikaze mu muryango mugari yavutsemo. Inkomoko ye arayimenye, abavandimwe bamwishimire kandi bamwakire. Turafatanya nawe gushimira Imana ku byamubayeho, kandi dushimira ijwi rya Amerika ritahwemye kumugaragariza ubushake bwo kumufasha muri urwo rugendo. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo umuntu arinde agera ku myaka nk'iyo afite ataramenya ababyeyi, ataramenya uwamubyaye. Turashimira rero ijwi rya Amerika ko rishoboye kumubonera igisubizo, rikaba rimuhojeje amarira yarize yiherereye igihe cyose abyereka Imana. Kandi rwose turakomeza kubashimira ku byo mukora byose, mwihanganisha abantu benshi, mbese n'urugendo rurerure, ariko Imana ikomeze kubandika imbaraga, kuko mukora ubudahwema kandi mukageza abantu mukabasubizamo ibyiringiro. Murakoze Christina, nawe rwose izina w'Imana ryakubereye umugisha, kuko Imana itahwemye kubana nawe. Mu byo wanyuzemo byose ntiwabaye wenyine, Imana yaragukomeje kandi iracyagufitiye umugambi w'ubuzima kugira ngo ushobore nawe gukomeza abadandabirana. Ni ibibazo ni byinshi, ariko Imana ikomeze ibigufashemo.
Dr. Christine, ubwo butuma bwose ubwakiriye ute?
Nk'uko nakomeje kubivuga, uyu munsi nta magambo menshi mfite yo kuvuga, kuko ndishimye cyane. Icyo ndimo gutekereza ni ukubyina. Abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye. Ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese, mwishimanye nanjye, mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka. Nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone, kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza.
Nkubwira ko ikiganiro kizarangira amenye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka?
Kubwa wa Amerika nkubwire Venice, numvaga yuko bidashoboka, nari narakuye ya amaso. Ariko gere ibintu binaniye njya mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye, ahasigaye nahawe. Ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana, natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe, inyuze kandi n'uwo wabisabye, kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro.
Iki kiganiro cy'ibyishimo kigiye kurangira. Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye, hazakurikiraho iki?
Imana ni igitangaza. Rero ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu byaha 2023, kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda, nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita kuri kudeta yo muri 2023, mbitega amatwi. Kugeza ubwo mpuye nawe Veniste, nshimiye Imana, ndavuga ko twahuye, kuko ukuntu twavuganye ni nk'aho twabonanye imbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana, kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose, ababyeyi banjye bombi b'umubiri, ababyeyi banjye bombi bandeze, n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho, kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho, kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye. Muri makeya biracyari bishya kuri jyewe. Ikibabaje n'uko nawe nyine yahohotewe, ariko icyangombwa ni uko muzi nkaba nzi inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we,
Nono namwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi asimburwe nyiri wa Godefroid.
Natangiye ivuga ko Imana yagusharaza amasimbi iguha impano nyinshi zuzuye, muri zo harimo impano yo kuririmba. Mu gusoza iki kiganiro cyo gushimira Imana, nagira ngo mu kanya dusoze twumva indirimbo wambwiye ko waririmbye uri muri Chorale de Kigali Magnificat, yahimbwe na Solveig Yamuremye. Mu gihe tukiyitegereje, ndifuza ko tugabana iminota mike isigaye yo gusoza, niwe utangira dushimira.
Ndeka wenda umunota umwe nihuse nshimire mbere na mbere Ijwi ry'Amerika ryateguye bino biganiro, rigakora ubushakashatsi bwakozwe bukampa ibibazo nibazaga kuva nkiri umwana. Nta kintu ndabashimiye cyane, mba nta kintu narenzaho. Ubu ngubu amateka yanjye aruzuye, ubu nshobora kwicara hasi nkayandika, nkayabwira abana banjye n'abazankomokaho. Icya kabiri, nifuza gushimira cyane cyane wowe Venusa, kuko nubwo ari akazi kawe k'ubunyamakuru, ukuntu uvuga n'ukuntu wakira abakuganye bose muri iki kiganiro, ubaha ubutuma bagira icyizere bakakwisanzuraho. Bose nagira ngo mbigushimire, kuko ibyo ngibyo ni byerekeranye n'imiterere yawe uteye. Ikindi kandi nagira ngo nshimire abantu bose batanze ubuhamya bwatumye tumenya byinshi mu byabaye, nubwo wenda hari ibindi tutazashobora kumenya. Ndangije rero ikiganiro, nanone nshimira cyane wa muntu wahoze avuga ko azajya yicisha inzara buri tariki ya gatanu y'ukwezi, ngira ngo mubwire yuko Imana irabyumva, kandi ko ku giti cyanjye ibisubizo nifuzaga byose narabibonye. Nongeye kandi kubashimira mwese, kandi nshimira n'abantu bose bamvuze uyu munsi umwanya bafashe kugira ngo ibyo bintu babikore.
Tunange ndifuza gushimira umwe mu bavandimwe bawe wambereye imfura, akemera gufata inzira akajya i Geneva agatanga ibizamini byari bikenewe kugira ngo impaka zishire. Ntiyashoboye kuza muri iki kiganiro ariko twarabiganiriye. Ndashimira ishami ripima amasano hagati y'abantu, Unité de Génétique Forensique y'i Lausanne mu Busuwisi, n'ikigo bakorana kiri i Geneve. Ndagushimira nawe, ndagushimira byimazeyo Dr. Christine Uwimana, wemeye ko ibyo nakubwiraga bishoboka. Ndagushimira ubwitange, ubushake n'umutima. Ndashimira ubuyobozi bw'Ijwi ry'Amerika na Etienne Karekezi bwashyigikiye iki gitekerezo kuva gitangira kugera ku mwanzuro wacyo. Ndabashimira namwe mwese mwumva Ijwi ry'Amerika, mukadushishikariza kubafasha mu butumwa bwanyu bunyuranye twabashyize ku cyizere cy'ubushakashatsi twakoraga. Murabutegereza ngibi Magnificat irimo Ijwi rya Dr. Christine Uwimana, duhimbaza none. Wayumvise Magnificat tugutuye kuri uyu munsi Dr. Christine Uwimana.
Warakoze cyane Venice. Nagira rero ngo ngushimire, ngusezereho, kandi nkubwira yuko wowe n'Ijwi ry'Amerika muri mu bantu bakomeye ntazibagirwa mu buzima bwanjye, kandi nifuza yuko twakomeza kugirana umubano. Warakoze cyane.
Turagushimiye cyane, namwe mukomeze mufashe Christine Uwimana gushimira Imana. Murakarama.